Yes!
On deck.
I had to share my story though. It's just part of it, part of my story. Yeah, ni itani joni si captain or sizo.
You're killing me.
Chino chaka zina yanga mwizi wa bwino bwino. 2009 na kumanya slap D. Palezi menzi freestyle ine na maji. Tachinja na mabaz back to back na bagai. Slap batotela halivela mushe. Ile kuona zona fakamo na chimwela. Halichaya approach tachinjana na manamba. Anatinifu na bantu baso bali na hanga. Same day tagwira breakpoint. Halichaya invite taenda breakpoint. Back to back mafeva yambo bwela nambo chiringa na crew apo tupi ambo diela. 2010 first single ya choka wanati kachokela kutika mtu kokosa kokosa kosa. Tour after tour weze kutauta na bapango nkara shua apo nishisini sala na pama chats. Hine na BJ became best friends tika punda tuambe po ninchitange namo. Hit makers we brought koko liko nikuti kweni karibu fika popa Z. Show after show tinaiba na bet PJ atisia bena benzo lila bati mukati wako nduela. Bantu bwetu bwetu Johnny C this apa Johnny C anaksila. I had to laugh and mourn my friend. Fair Jam Records apa ina nisaina. Sunga mvele chevo kuati apa ina ina. Mahiti mungale mopenda. Maficha mungale mopenda. Baby Bay ali proud of me. Honey who's a baby J, I love your destiny. Signing off, Captain Johnny C.
The most beats on deck.
You're killing it. My eyes on deck.